madaman kan ka dartayo ku don dono ku badalay ku don dono ku badalay hayga si turkine tawadi nafti to khayri baate dunida badaman kan ka dartayo ku don dono ku badalay ku don dono ku badalay hayga si turkine tawadi nafti to khayri baate darta aashiq ba dushayga rarto darta aashiq ba dushayga rarto la tayisani aashiq ba dushayga rarto darta aashiq ba dushayga rarto la tayisani kaleeg ya dabi wita shadi kaleeg ya dabi wita shadi dugsigaygiyo madiga dawayn aan ku tirsadee had madiga dawayn aan ku tirsadee kaleeg ya tabib wita shadi kaleeg ya tabib wita shadi dugsigaygiyo had madiga dawayn aan ku tirsadee had madiga dawayn aan ku tirsadee
had madiga dawayn aan ku tir
tirsadeen admadiga dawayn aan ku tirsadeen.